masami nganele Mbuyise sithunzi sami ngibaleke
Kuzofela, kulolile uwambile.